Government irangiride nti ya kuongera amaanyi mu kulwanirira eddembe ly'abakyala n'ekitiibwa kyabwe, naddala okutaasa omwana omuwala afumbizibwa ensangi zino ng'akyali muto n'okulaba nti bateekebwa mu bifo eby'obukulembeze. Gavumenti egambye nti okutobola eddembe ly'abakyala n'obutafuna bwenkanya kweyongedde nnyo ensangi zino, era nti mukuza olunaku lw'abakyala olw'omwaha guno baagala okulaba nti embeera eno bagimalawo, abakyala bongere okuweebwa ekitiibwa n'okufiibwako. Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku ekikula ky'abantu Dr. Peace Mutuuzo asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti ebikolwa eby'okuyisaamu abakyala amaaso tebakyayagalira ddala kubirabako era baakubirwanyisa.
Abakyala bayita mu buzibu nnyo okufuna ensimbi kubanga ettaka lyali libalibwa nti ly'abaami, n'abalisikira nabo babeera baami okusinzira ku buwangwa bwaffe. Oluusi ne balemesebwa n'okukola nga abaami baabwe babalemeseza okugenda okukola. Abaana abawala abato bawalizibwa okugenda mu bufumbo nga tebeeyagalidde. Kati embeera eno endowooza nti abakyala bateekwa okubeera wansi w'abaami tetwagala okuba nti tekyanaenya twetegereza bulungi ate tumalewo buli omu afune eddembe lye, afune emikisa gyenkana ne gya munne okuba nti asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe.
Peace Mutuuzo agambye nti bataddewo emmeezi ey'enjawulo ne poliisi ya Uganda egenda kukola ku misango gy'abaana n'abakyala abatulugunyizibwa mu bwangu basobole okufuna obwenkanya. Era minisita asabye abakulu musige eddamuzi okuteeka abakyala ku mwanjo n'abaana naddala bebabeera bwe baba tuteye emisango gyabwe gisonjulenga mu budde.
Tulabye enfunda eziwera abakyala nga bayita mu kusomanyizibwa okunene ennyo mu by'amateeka ng'oluusi tebawulirizibwa. Emisango gy'ebateekayo gisinga obungi gyegirwawo okuddibwamu, obujulizi ne bubura, fayiro oluusi ne zibura, oluusi ne basirisibwa emitendera emiwanvu ennyo gye bayitamu okutuuka ku justice oba obwebange bwabwe, n'oluusi okuba nti abamu tebamanyi wa gye bandibadde basuukira okunoonya eddembe lyabwe.
Gavumenti egambye nti era yakwongera okuteeka ssente mu bitavu by'abakyala ebitali birimu okwetoola eggwanga lyonna beekulaakulanye kuba bakimanyi bulungi nti abasajja abamu ensangi zino baasulawo dde obuvunaanyizibwa bw'amaka ne babulekera bamaama. Uganda yakwegatta ku nsi yonna okuzza olunaku lw'abakyala omwezi guno ng'ennakusa omwezi munaana, era emikolo emikulu gyakubeera mu kisaawe Kololongo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukulu.